That's right. Mambo bien. Tunamchezea mokozi, tunamsifu na kumtukuza. Kula waya wacha senyenge. We only recognize God. 1, 2, 3.
Nitamtukuza mokozi milele daima.
Second na second.